manje ikasi lami bangibizi inja manje ehamba nezinye inzimbi manje angiphethi imali manje bengisayobabona bengisayobabheka ukuthi basaphila na wena bambinja bengisayobabona bengisayobabheka ukuthi basaphila na ayi wena bambinja manje ngithatha ngenhliziyo yonke into engiyibambayo yiyo abayiphikisi no no ngiyakutshela mfana yiyo ngithatha ngenhliziyo yonke into engiyibambayo yiyo abayiphikisi no kodwa wena bambinja manje Angisayobabheka kuthi basaphila na Angisayobabheka